Uganda ekubiriziddwa okwongera okwekuba mu ttooki ku nsonga y'obwerufu mu ngeri gy'ekwatamu enteekateeka zaayo ez'okusima ebyobugagga by'erina eby'omuttaka okuli amafuta, zaabu, sako n'ebyobugagga ebirala. Kaggwa Moses Ngono yakulira ekitongole kya gavumenti ekirondoola obwerufu mu nsima y'ebyobugagga eby'omuttaka ekya Uganda Extractive Industry Initiative atubulidde nti abakulu okuva mu kitongole ky'ensi yonna ekirondoola obwerufu mu nsima y'ebyobugagga eby'omuttaka ekya Extractive Industry Transparency Initiative bawadde Uganda okuwa olwa kuno oluvannyuma lw'okukizuula nti Uganda tennaba kutuuka ku mutindo ogusaanidde ku nsonga eno. Bino Kaggwa byogeredde ku Speak Resort ye Munyonyo bw'abadde ayogerako eri bannamawulire.
Bajja wano batunuulire engeri Uganda gy'ekozeemu emirimu gyayo ku bwerufu buno by'amafuta n'ebyobugagga ebirala eby'omu ttaka, era bagenda okumala okutumaakinga nga babeera mu ssomero nga baba wa obubonero. Twafuna obubonero 78.